Je yamde no felleri min taji chapande joyi kibaruji modde fulfilde Omar Hamad Janga to do masinaji Isa Lawali tawano don nani ko e majje Elle chapande tati lewru September no wala fu andudo to debbo koko kibaruji biyetedo Sabira Sabu o tawa kanyum wadi ko bi en Maître Saidi Ould passantodo makko yari talkur woytande muddu yade to procureur mo leydi eno dewtiranum nanne ndere nokkure jangirde to andal lugal jangete witende lycée scientifique singanade cukalo ndoy do enda der Niger ko watto hemre e chapande jeddo waddi tewteru dun kengan gambatte alla e jangude jangagal arnaa yewtere men pinino hande yaatana do filatari ki lamorde birnen kawre nani yerno kali ranno mi e nder ko kibaruji meden kenga joyi october ono ali mahamman lamine zen hore jo gouvernement lamu khalifa mo leydi meden niger o wadi jahangal to endam bamako nder leydi mali dun do sabimbini hakkunde leydi didi den niger e mali dun jewtino waddude laabi e jewtinade bawde ko beydata dum woni golleji mabbe hebude dabaruji gam batte alla hebande chador maji tawadi leyde de mosala yeru no horejo gouvernement Niger o famtenire e do lawal goto goldo ni o yehi ndaroyde dum woni aadiji tawadi der filla talkur golle fedde lipta ko gurma ko lati leyde tati cingide Burkina Faso Mali e Niger nani faware joni ni bi ndera yewtere makonde o wadi yetto cuudi hokkobe habaruji kengan do maître Saidi Ould dum woni hano passanto do Samira Sabu o hali e wiide o resoy talkuru woytande makko yaade to bureau procureur mo leydi do no o suka debbo koko habaruji diwtirani ko lati dum wala e lawol wodi du o Samira Sabu no koko habaruji bi leydi Niger kanjum waddi duni fambe en passatodo beedi wiide ko illu ko o debbo Samira Sabu diwta warde jon chapande tati lewru octobre wala fu burtido hali do moy hokki lawol nangagal makko nani mbiyan do der Niger hano jangirde to andal lugal janginte wi'etende lycée scientifique ko sukalo ndo e singama hitande hikande kanjum wadi ko mbien hano wadde tewteru natude jangagal aranangal kenga woni ko dum wada yaade der leydi nde fu no be hamre e chapande jeddo e joyo kambe woni ko wada ndu tewteru ko lati no jangwa wurtade jangagal kessal ko Madame Elizabeth Sherif dum ministre kawjido filla jandeji der leydi Audrey e ndu tewteru kenga yeruno feddo leydi Niger hokkore habaruji ANP wir nani mbiye faware jon chontire ciro zerini mabbitol l'école gadangol didi lewru octobre yaade der leydi ndin fu no foti wadirama no wodiri der ton amma ba ko non da jangobe benno don boytoro yaade sarobe sukaabe jangobe latibe gaddata bibbe mu lawinde de l'école Zainab Abdella o woni jangino l'école Ciro didabo nani ko famine Ahmed Fella
ummaake jande l'école waɗirama no handiri min keɓi are l'école arama goɗuɗo ni woni fara bindol sukaɓe gatteteɓe hikka hano seeƴi nonni saroɓe mabɓe garta law sai rentré on waɗi wakkati koɓe gadda sukaɓe mabɓe noddoje ɗe nammi saroɓe ni woni gatta sukaɓe mabɓe l'école nder wakkati lobbo ndeni ɓe laatake himɓe gasuɓe moƴƴere saroɓe he leydi dinno ndeni do ɓe laatake gasuɓe mursere handen deni saroɓe fu no gatta sukaɓe mabɓe lokkol to fu ɓuytari no heɓoto fara filla ɓiɗɗam bonɗako nder leydi din gattol lokkol sukaɓe kanduruy ditta e golle bonɗe ɗe fu
sey ko tento enden nder région maradi ko laati nangude sappo e joyi lewru septembre warde ɗiɗi octobre o sukaɓe tato tan woduɓe saɗornomaji har jiiɗe kamɓe woni ko mbinda nder l'école pamaro nder nokkure to ɓe janginte ton nder région maradi ko laati iɓe koƴane teddenge muɗum yeru no mawɗo jangirde on wiri ɓe sukaɓe tato du waɗi ɓeydi takke e noga e ɗiɗo tawanoɓe nder ɗon Iro Salisu nani koy Mohamed Mamman do majju
min fuɗɗiminen binda sukaɓe goduɓe saɗarma fargiɗe wumɓe nonni lokkol min gon minen bindaɓe joni saroɓe paami nafaka jande maɓɓe handa ɓe acce ɓe garbino dow laabi ndenne ko handi ɓe jahara lokkol ɓe jangowa joni min bindi sukaɓe wumɓe tato hitane hikka minen giɗi min keɓa sukaɓe ɗuɓɓe ngam minen tawra e janginoɓe ñeñuɓe bawamɓe koɗi teddirka jande sukaɓe ɓe no wodi do are gollitirɗi keƴorɗi komin godi ko sukaɓe bawta gaɗi jande maɓɓe no woɗiri
pour prendre en charge ses enfants là
nanni mbiyanoɓe 1300 dillanɓe leyɗe tawaɓe to enɗan asamaka mane mbiyen wiguitaɓe ɗon kamɓen woni ko gaɗana tugal ko hisinta ɗum e ñaw duwoje e ñawuji goɗɗi nder hantode lewru septembre ɗo yeruno ardiɗo sarus kawjiɗo filla habaruji nder hôpital mangal ngal région agadez on famminiri o wi ko waɗa e ngal tugal ɗum hewtama saabu fay goto tawdaka e hande ñawgu hamisu mama lawali nani koye moussa mama
au total nous avons vacciné 1240
min gaɗanana himɓe ko watta 1990 tuugal hisa ñawgu ɓe duuɓi feere feereji tuugal noon ko hisa ñaw duwoje hande min gaɗi niya waɗango himɓe tuugal ngon ko hisinta himɓe ñawuji joyi ko yooru ñaw honorde e ñaw polio nder wuro asmaka dow komin tuugi ɗum mosolo mon ɗon no heɓo ngam illa komin puɗɗi tuugal hisa ñaw min keɓay ba goto mo ñawgu nangi himɓe ɓe ñawgu nangi teddirka ñawtol maɓɓe hoƴama nanga joni ba goto wala
ñawgu
ni coƴƴoroɗen to enɗan nder région difa ko balɗe majjum ni iɗum wadda filla nimɓe feroyɓe tawaɓe to enɗam hano guinguimi do kulle cuuluɗeɓe nonni ɗum do waɗi ɓe mbiyana ano bal waɗi wakkatiji koɓe galaɓe keɓa ballagaji yaade to pelle walliroɓe nonni no maire inguinguimi on do famminiri gomnati no ɗon hooƴa laabi fu kanduɗi ko watta tawe ɓe gaɗanama golleji ko gollata keƴƴora koye mum umra malam aladou maire inguinguimi nani ko wi mayna abdoulla
jama'a suna cikin
jama'are no hamɗi sanne hannden miɗen andani ɗum ngam iɓe tawra saɗormaji yimɓe no kani miccitade ko nder duuɓe bittiɗi ɗi enɗan no woodi pelle balliroje kewɗe gonɗe no nanngana himɓe kuɓere amin je enɗa nder wallirde ɗumni ko watta ɓurna himɓe hoya porjeji ɗi ɗum gaɗɗi bawɗe mum hannden sigila ko ɓeyda yaadu yesso heɓo nder cakantaraje ɗe enɗan filla mum wona no waɗi miɗen giɗi wurtade no saɗormaji rafkeƴoro hakkillo fukkinga yimɓe tawran natode filla gollude ko wadda yaadu yesso heɓa yimɓe ekkintini noɓe gaɗa e keƴora yimɓe cendantake ñamre golle ndemal no waɗire barke mum heɓo gam yimɓe ekkintini yimɓe coƴƴo nder guure mum gomnati du durwa denako heɓo gurna
hoyaa
fedde ONG inditirande nazari ley fuɗɗode jeɗɗire nde woni ko ton ɓorni mani mbiyen birni koni sigili jiidal dow filla suuride woldeji ko natata hakkude duroɓe remoɓe nde hawritere du hawriti ɓe juuɗe mum tawa nder fi on département mo birni koni kan e doganduci gam heɓande ɗi saɗormaji mosola nder nokkuje ɗe mahamman narbiu abdu o goto tawaɗo nder ngal jahangal nani ko wi asuman moussa arjika
cette rencontre e
hawrine de no ɗon no waɗe dow sigila indiraɗo nazari sigila keso wallirde ɗum ñamri sigila du joɗɗinaɗo gam himɓe fo suisse aide hawtidade concerne kan en joɗɗinim nder majjum no woodi filla wallirde himɓe dowmude ladde e jaaye mum'en ɗum du saabi hawrine konni de enden wona no waɗi hawtidade ɓe juɓɓe mum'en tawa nder fi o enden jeeyaɓe département konni e dowgonduji ko watta himɓe ƴewtino no fi hawju ladde guese urduɗe département ji ɗin enɗen hana waɗireede hannden du wakkati mo taweɗen o wakkati no mo lurral wawi heɓede caka duroɓe remoɓe dalila majjum saabi no hani dabareji joɗɗini yilaru firtude ko e himɓe waɗi gam ɓuytude ko wadda lurral caka
remoɓe
noonni e gartan ɗo enɗa nder doganduci koley ko sakiti ɗum gallure nden bayle heɓama nder mum sanne misali ñibdiji kesi gaɗaɗi nder mum nder lawol moƴƴintinde nde gallure yerno maire on do wiri hunde lobbere ɗum lataniɓe amma ɗum yiɗi hinnede Boubacar May Kigudu maire duci nani kowi Hawa Ousmane jahanoɗo to enɗa e jangal
d'abord nous avons beaucoup de routes
miden godi labi kolta gadaadi kambe pave wodi du gotaji ndiyam min gadana madu yaade yeso do labi do funa watto noite jaingol nomin ke sigilaji golle kewdi mojingol beeli ndiyam din to di pusoy wadde bonondaji gadol nyibdiji goddun non non harto hinagol mudun dando no wodi chadale kande hebanede mosola mine ardibe hausu ko min on kamfu e bibbe wuro gam seni jikkuji nimbe mbodai dum waddam faddunde harto mo jiggol gotaji dom no hani nimbe mbayla jikkuji mu e gallure den waylake den setu jikkuji mbayli
a la nouvelle ville.
Jokka say ngarte e yewtere meden pindino lamorde birni gawre singa kena ilunder dubi ujunere e kemi jeddi yade to biyetedo Ali Anna kokkudo wurango inde noddirtende garure hano wamde nonni e jukino makko hijore denno o tawi lamido bellabe riwi nimbe fu artunobe jodade der bawle dallol bo sodom Boubacar Hamma beedi bi Lady Bernino der la morde de o famini nimbe notariki ndi leydi wonti moy en cingi la morde birni gawre de
arano gardo kan woni Ali Anna o tawi pelli o wali jammum o mo janga Qur'an ko weti sey lamido pelli on wi'imo o du'ano dum kan nyakko sobirde gan dallol golo enden no feewi wadanta gelodi mum den Ali Anna du'i gadam lamido pelli on enden noddi fulbe wombe der cakantararde wi'ibe nani mo ardimi Ali Anna jodi lami gada Ali Anna Alpha Sambo dem Boubacar Luduji mo wadi konu jihadi singude dina al-islam gal der dallol hawtidade Usman dan Fodio itano dubi ujunare e keme jeetati e joy wakka mundu Usman dan Fodio lilowi minyu Abdullahi gandu waramelude Boubacar lamido jarma Abdullahi waddi dewtere o waddi takubahi o mellimu galamu Abdullahi wi o nyibane birniol renude buberde endan do kongol birningawre uwi jippotobe e Boubacar Luduji ka en jogi leful leydi birningawre gol endan der lamibe birningawre no wodi Abul Hassan o lamake dubi chapande tati e tati kebin kobe gari koni tamkala kubere maunde de endan den o feri o yehi kolo tondu o mahi rimdabe mako jehi jodo wade der dune bikin bayor kandu feri yehi yaga o wadi dubi chapande tati ton o fotti futan kobe Ali Buro Amadou Seku e tuba kobe diwo peri kan endu bayor yamibe be ballira dum ka hebito leful dallol gol enda wakam konu bumba wada foto diridu tuba kobe juri dallu dembe cingi keri be gatti bayoro lami Ali Anna wakati hijjo tono makka ko wari der dallul o tawi busan kobe e fulbe ko o warto wadu o tawi busan kobe e fulbe be enda pelli diwi lami do pelli o enda wi o jodo o yamimo du to o nyibane sudu makko den Ali Anna jawi mo wi hadde okki ki wodi luru der fulbe koribe cakantarare den enda o
il a pris une femme.
Femme Timmin, Tarifi, l'âme ou la mort de Birnin Gawre Sedna.
C'est Ali Anna qui a le
Ali Anna kan singi la morde birnin gawo den Alpha Sambo e Boubacar dum fuddi indirde ardoto do leddi dallol gol enden lamido jarma gada Boubacar Abul Hassan Mella den Abul Wafa Seydou Dadi Soumana Bayero Beyi Sita Soumana Umaru Ali Bello Abdou den handen lamido Ousseini
et l'acteur qui est Ousseini.
Dawante kibaruji meden tiliye dengal fulfulde joni wala fuko mbawde wide sana njabodo maman ada wadda ko dengal hausan kore yamde joi mintaji la soji didi e joi kirtento jamhirti. Studio Kalangu
nyande fu kettine sigilaji studio Kalangu ala sarayande joi do radioji di golli ditto e WhatsApp do lamba chapande jetati 06 chapande jette jetati chapande joi e men
to on jeggutin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurnal lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joi
aljumare fu batu joda kalen mo hokkobe habaruji gam martude kompa ko wadi der jeddire
soy alal habaruji sukkabe ummatore yande joy la sara e tokkinde e fu fottem fada studio Kalangu yadu leydi Niger.